naitwa Mangi, yani chaga tena. Kichwani ndoto zangu kwa nawe, akwani uko nchi gani, ama uko Farawe au uko Puerto Rico, China, niambie nije uko, mana mina tanga tanga kipofu niso na mwanga. Misi mjui jina wala kabila, ila nimezama kina kirefu, nishawahi kumuona, ila kwa fikira uzuri wake hakuna kama ata. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba hata linge kuchiki pasi. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba hata linge kuchiki pasi.
Nikuone,
I'm waiting for you, nakusubiri.
Nikuone,
hata nkiona mikono tajwa ni wewe tu.
Nikuone,
kwanza macho yako kamona laibu.
Nikuone,
achana na mikono tuangalie miguu. Oh my baby, oh my, oh my baby, na ulivo special, nataka moyo nikupe chote chote. Sugar, uchagani ama unataka Dodoma, twende kote kote. Nikupeleke kwa mama, akifuata chondo atoane. Nawe sitake drama, makiki ya mitanda utuachane. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba hata linge kucheki basi. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba hata linge kuchiki basi.
Nikuone,
I'm waiting for you, nakusubiri.
Nikuone,
hata nkiona mikono tajwa ni wewe tu.
Nikuone,
anza macho yako kamona laibu.
Nikuone,
achana na mikono tuangalie miguu.